nitakuona siku mwingine. Na bado nakulinda, when will you come back again? Unabadilisha my days like sunshine and rain, girl. Na linakumanyiza mazi na soda, comp up champagne. Yeah, yeah. Uliniacha bila warning, uliniacha bila complain, love. Wanasema ulipata gentleman, gentleman guy. Yeah, yeah. Down, 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 like down, down below, downtown. You are so beautiful, my food and water, my love too. Siku mingi, baby, siku honi. Moyoni mwangu ni toki. Yeah, siku mingi, baby, siku honi. Moyoni mwangu ni toki. Siku nyingi, siku nyingi, mimi siku honi. Moyoni mwangu ni toki. Penzi ndo usione so.